mu maulira mala ministry y'ebyobulamu etadde envumbo ku bantu bonna abatabaganako n'abalwadde b'Ebola obutakkirizibwa kuddamu kulinnyanyonyi kuva mu ggwanga okutuusa nga bamazeeko ekiseera ekyessalira eky'okubeera mu kalantiini okakasa Congo era abantu bitaano bwe bali mu kulondoolwa nga kiteeberezebwa baatabaganako n'abalwadde bano. Akulira ebyobujjanjabi ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Olala ategeeza nti olukangaga lwabo abatabaganako n'abalwadde lukwasiddwa ebitongole eby'enjawulo baleme kukkirizibwa kuva mu ggwanga. Olala agamba nti yadde abasinga ku bano bamazeeko ennaku abiri mu mwezi okwawulibwa bakyalondoolwa. Dr. Daniel Kyaba ayinza akulira ebyobujjanjabi ebya lukale mu ministry y'ebyobulamu ensonga zino azirambuludde.
Listi yeyo bagiteeka mu bitongole byonna ebikkiriza abantu okufuluma eggwanga tebasobola kufuluma naye ate ffe bali mu isolation tubalondoola eky'omukisa omulungi ennaku abiri mu erumu ezisooka zaaweddeyo era abantu ababadde mu kalantiini batandise okuvaayo abaasooka okujjanjaba omulwadde eyasooka n'owooko. Kituwa essuubi lingi era agambye nti abantu bwe bajja mangu mu bujjanjabi tubawonya. Ekyokusatu abantu bonna bonna be tusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga Ebola tuba tubalina sigezo bwe bati butambude mu community tusaba tusaka abantu amawulire bwe batuseka amawulire amatuufu siga kusasa mazanti amasomero bagagaddewo manya lockdown ebyawulo okusoba biveeko babulire bantu kwekuuma.
Oyo ye Dr. Daniel Kyabayinza akulira ebyobujjanjabi ebyalukale mu ministry ebyobulamu.